Ogenda luda wakwe
Genda mumile vele suwe ya subisa
Chongamba esawa yeno
Oruna kule lunole ya subisa
Ogenda wakwe
Genda mumile vele suwe ya subisa
Chongamba esawe tuse
Oruna kule lunole ya subisa
Ogenda wa mkwano
Genda mumile vele suwe ya subisa
Chongamba esawa yeno
Oruna kule lunole ya subisa
Ogenda wa
Ogenda
wakwe, ogenda wa mkwano. Ogumikirizo koye nkulaba ngo wede mwamanyi totya nnyo mukwano gwange. Bino byebiro bye yasuubiza ate gwe owedde mu essuubi tofaayo mukwano gwange situka tugende tutambule ogenda ludda wakwe
genda mumilebe yasuubiza
Chongamba esawa yeno
olunaku lwe lunole yasuubiza
ogenda wakwe
genda mumilebe yasuubiza
Chongamba esawa tuse
olunaku
Ogenda wa mkwano
Genda mumilebe yasuubiza
Chongamba esawa yeno
Olunaku lwe lunole yasuubiza
Ogenda wa
Genda mumilebe yasuubiza
Ogenda wa mkwano
Olunaku lwe lunole yasuubiza
Mbunyiga era busumbua Bino byebiro byasuubiza Bituse sawa yeno Kumikirizo koye Owedde mwamanyi Nolowoozo komye Opanze panza magezo okole Okole Ogenda ludda wakwe
Genda mumilebe yasuubiza
Abanse kerera lubakeredde
Olunaku lwe lunole yasuubiza
Mujje mulabe
Genda mumilebe yasuubiza
Wera ndirondi Nona sente zo
Olunaku lwe lunole yasuubiza
Genda kusimbe nyumba yange
Genda mumilebe yasuubiza
Mumpe fasi neyagaleko
Olunaku lwe lunole yasuubiza
Bizewo